I squeeze young once again. I drums kwenye bite. Acha nikae nikuombe wewe Mungu. Acha nikae na niishi wewe Bwana. Nilidhani kuwa dunia mimi ishanitenga. Niliojuana nao kama rafiki wa kweli washanitenga. Kukaa nilivyokaa nao wananisema sema na kuomba nilikoomba. Mola wewe Bwana, acha nikae na wewe. Mola wewe Bwana, acha nikuombe wewe.
Kama nikae na wewe, kama nikuomba nikuombe wewe. Mola usiniache wala usinitenge, nikubali niishi nikae na wewe milele.
When I sing a thing with you in life, you are so good unto me, you amazing. My blessing make me go crazy. Me am one ni wako, mimi mtoto ni wako. Me to me, jinsi wewe utakavyo. Tam, wewe Bwana ni wangu wangu, inabidi ni kuite dadi dadi dararara. Wewe ni wangu Bwana, wewe ni wangu Mesia, inabidi ni kuite dadi dadi dararara.
Kama nikukanikae nawe.